Jamie.
Aroe la shali boy. Empire ni fwa.
Avance.
Busy on it.
Ikatwa nobe lintu wale kutuka tetende nobe mwone fiafwa na teta ipi yobe ukuchinja mano walite na walupwa nobe walikene ulevu kisha meshiba mposele pakula nda fiati ndefwa yo kukupa te papa lelo
chini chini mumima
yo papa lelo
papa lelo
papa mailo
papa mailo
te papa
te papa
te papa lelo
Galeri lieru na kumweno muti mata waikere Ngatashale so muti mata waisele Vanobe bakutunkiri okutuyo te kuchakulinge wati wala paka fele waipele Abobadi lengelo nsoni apeba ntuba tutasha Vintu tuate mwana mano ya ntutuwa bapesha Romeo Juliette kuntuwa bantuba tupasha Ino kukushe fya kukushe wala lavo yonkafushe Wanena labori ntunabori lwe 50 lo zari Pabeta pali weko wali Tulare kwa bula kabuali Nangu yati ya mpeta waleti no wali Ala you deserve love yonse kwa bula shako Ne wali neka nono wakula nshako Balimpa webo baya welili shuko Ewe teba laba foya finshi na finshuko
Hawa nobe lintu wale kutuka tetende nobe Mwone fiafwana teta iti yobe Ukuchinja mano walitene Na walupwa nobe walikene Ulevukisha meshiba mposele Pakula nda fiati Ndefwa yo kukupa Te papa lelo
Chini chini mumima
yo papa lelo
Papa lelo
Papa Milo,
Papa Milo,
De Papa,
De Papa,
De Papa Lelo,
Chende Chile Mumine Yanji,
Papa Lelo,
Papa Lelo,
Papa Lelo,
Papa Lelo,
De Papa,
Yo, Do you remember my days to Aleko Shei Love? Kapari wali kutu supporta Vale tumwena mwata vana bobaka dia love Vale chitana kutu reporta Dava ishiva fintu na kutemwa my love Te apa batupela mukota I thank God for you, you the only one I have Leka mfuka mine na kuauta Elo mtepeleza wandi sancho pakumpaka Tudia mwale mpaka letu alifetu kaka Na love yaka kota ipuanga dunkaka Na labwele lako nangula kasunkaka Na lakute mwande kuchete kela ngoru wafu Nipamuti mande kubika noti muka pafu Na love tu ikoshe no Kuchila patu safu Na sai chiki wanshi webo wadiba inafu
Hawa nobe lintu wale kutuka tetende nobe Mwone fiafwa na teta ipi yobe Ukuchinja mano walikene Na walupwa nobe walikene Ulevukisha meshiba mposele Pakula nda fiati Ndefwa yo kukupa Te papa lelo
Chende chini mumima
yo papa lelo
Papa lelo
Papa mailo
Papa mailo
Te papa